More music on trendybeats.com.
Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina zoshela bani
uthando lwakho dalimile sukumishosha lentando yakho
abangaboni sebeyobona
mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina zoshela bani
nangulomlilo lilo 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 nomlilo lilo
More music on trendybeats.com.